Echitungule chobana chewe cha UNICEF ngachiriwa mwene gavuneti bata dewe bifama kuni ya satu mbibiri okwetu uligua ngalio na okutangiro bura dewe bura mubana kasuri ntabada kulirebi ya maulire mwichitungule chino agamba ndi echisera ngachino gagwanga lita ndisa ukuruzo urama bura dewe bura tibasura kutunula butunu zinga yensunga ruachi bastoke demo okugira bina vademu lukunga nrava maulire kuchitewe cha wembo ya baadhi batunguza lipota na mtaika mwepagenda okutambulize mbili mjemi ya kretano ejijamu masu wansi wa muramwa ogwo kuyamba kubanga mu bintu eby'enjawulo
mu myaka etaano egyo twagala tuteeke amaanyi nga tuli wamu ne gavumenti nti amateeka agaliwo agakwata ku baana tuyinza tutya okulaba nti tugateeka mu nkola ate awatali mateeka tusobole okuteekawo amateeka ago. Uganda elimu district 146 UNICEF tejja kusobola kukola mu district ezo zonna ne twagala tujjeyo ebintu mwetu enyumiriza nga sente tuyina obukugu tujja kutunuulira ebintu ebikwata ku byobulamu ebyakawuka kaleeta obulwadde bwa mukenenya ebyendiisa ebyokusoma naye ng'okusoma twagala nnyo okufa ku musingi early childhood development ogw'abaana abatandika kubanga omusingi ogwo bw'otagufaako ate omwana kizibu okumukwatako oba okumutereeza ng'amaze okukula.
Ntabadde agamba nti ku mulundi guno bagenda kusoosowaza ensonga z'eddembe ly'abaana naddala ababeera bakoseddwa mu bibamba ebitera okugwawo.
Ne tutunuulira ebikwata ku mazzi n'ebikwata ku nkyukakyuka y'obudde abasinga kye bayita climate change. Omuntu bw'otunuulira nti embeera ezi tulina mu ggwanga wano sizo ezaali ng'edda ojja kusanga nti omuntu amanyi sizoni ey'okulima ebeerawo mu mwezi guno naye Februari yaggwako ng'oluusi enkuba tetonnye oba ne weesanga nti muli mu districts abantu ne bafuna amataba abalala ne bafuna landslide nga zo zibeerawo buli mwaka oba buli obudde we bukyuka abaana abo tubayambi batya nti ate bagenda mu maaso nga bannaabwe abalala batafuna bizibu by'ebimu ne tutunuulira child protection eky'okukwata ku by'eddembe ly'abaana abawala n'abalenzi